chanda chama uvishwa pete basipe na nikupende mini kuvishe dali ngera ya punda mateke suni sijenka kupenda ukani tupo mbali la 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 ah, oh, 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 oh. La 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 ah, oh, 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 oh. La 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 Mauvisho pete, basi penda ni kupende mini kuvishe dali Ngera ya punda mateke, suni sijenka kupenda ukani tupa mbali Asitusima atharani, ilo moyo nini tumie Zile raza chumbani, nikianza fikiria Najua tasemo mengi, tafadhali usisikize Si unajua wapendi, lengo la wakumize Najua tasemo mengi ila tafadhali chana Tunajua wapendi lengo la Vya kibolo vitunza nani Mwe upate maseke Nisao watashida zote za zumani Atinafanya atharani Ili wasitichukia Afanya hima na tamani Muda wa umewadia Najua tasemo mengi Tafadhali usisikize Si unajua wapendi Lengo la wakumize Najua tasemo mengi ila tafadhali chana Tunajua wapendi lengo lao oh. La 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 la
To all the Pingaling ladies out there.
La 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 la.
Nyeke.
Oh, 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 oh.
It is what it is, man.
La 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 la.
They call me President, baby.
Oh, 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 oh.
Wasabi.
La 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 la.
Hey.
Oh, 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 oh.
La 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 la.